Kimtoa God me a fear now. Tongo Records for Records.
What to go?
Tongo gets a drinks when you mess.
Jeff Master.
It's a good day. Nipo na chapa, beautiful day. Nyuso ziko na nulo na fula. Niko na mama, wanangu kwenye shide na cha. Pale kati patam, patam tam. Kaju samla kila siku ila leo ni siku special. Niku kata maji paka chude yona kesho. Wana kama wote, vitu kama vyote. Tajone mambo jewe kujone popote. MGM niggas, public figures. Dark brand niggas, what's up niggas. Watu A, watu U, watu O. Na niki wana pesa kwangu jone siku cool. Wabare, mambo bayatale. Sugar himself, wana nita sukare. Usije pima moto U na gazabu. Karibu kae na mimi tupate kombe chababu.
Nakula kuku kwa mrija. Kujuwane siwe tija. Mkwepo kati natafuta. Shashindu wa matuta.
Mbola cares me and I. Kama hasara ni zangu. Keep to a god me a fear na.
Oya kazi, naomongeza drinks kwenye meza. Naitaji baby sharp, shashiba supu ya kweza. Ni mwendo kuteleza, nyagi ongeza. Mana bia sidewi, naona mida naipoteza. Naona raya kuhaso, raya kutoka jasho. Kogoi kula kwa macho. Gason, toto wa Mungu. Sijuagi kukuja ziliski ziko kwa mafungu. Kazi, it's my time to rise. All I care is me and I, man I fear nothing. Watu hey, watu ha, watu Na nikiwa na pesa kwangu yodo siku kuu.
Nakula kuku kwa mrija. Kujuwane siwe tija. Makwepo kati natafuta. Shashindu wa matuta. Mbola cares me and I. Kama hasara ni zangu. Kipto wa God me a fear na.
Makwepo kati natafuta. Shashindu wa matuta.
Ile Manolo utasema kuna fashion show leo. Lazima funge goli la video. Mbea lete pia na choma barbecue leo idi. Hapa gambe zimeja mpaka so. So una dem limelola fofo. Komba na kenda kata gogo. Go tutashindua matuta like wow. Ujue kulewa na kosa na hata ukinywa changa. Lewa unayumba kiswas bwana. Bata mpaka baby njo na sister P. Uyu dada mbona gaidi sana kumbe zili.
Nakula kuku kwa mrija. Kujuwane siwe tija. Makwepo kati natafuta. Shashindua matuta.
Mbola cares me and I. Kama hasara ni zangu. Kipto wa God me a fear na.
Makwepo kati natafuta. Shashindua matuta.
Tongo Records for Records for Records.
Yo Master.
Got you back.